So anuliza kani kwa single. Tell them niko single but not ready to freely mingle. Of course niko single but siko desperate. Leo ndasema the type of angala I prefer, so sikiza na cooperate. Love na life both in long race. So initaji ucheki na moderate your pace. Ndiyo mnataka nafakukua simple. Asikuwe kiherehere, akuwe tu humble. Akuwe tu mwenye hayuko obsessed na fashion, but kwa everything yenye anafanya anaifanya with passion. Ndiyo mwenye hata take all the time kubalance makeup, but ikuwe rahisi kwake kumakeup her mind. Ndiyo mnataka anafaa kukuwa na urembo kiasi, but on the other side akuwe na speed governor kupunguza kasi. Nahitaji demu ako na both beauty na brain. Demu mwenye nikimwona naweza feel high kama nimepanda crane. Nahitaji ule demu hata kuwa kila day ana change brains, but mwenye anajua kuvenja in kwa various strains. Demu nataka anafaa kukuwa na big dream. Si ule demu mwenye kitu anaona tu ni vile ujambaya cream. Ndiyo mwenye haezi niacha aende kutafuta sponsor behind my back. Ndiyo mwenye anaweza vumilia even time sina doo wala six pack. Ndiyo mwenye anaweza kaa na mi wakati wa dhiki na remain na mi even when my wallet is thick. Ndiyo mwenye anaweza kuwa away even a thousand miles, but akuwa na value my tears and my smiles. Ndiyo mwenye haezi ni hate for my weakness, but mwenye anaweza toa support to overcome hizo weaknesses. Ndiyo mwenye anaweza appreciate your present kidogo. Mwenye nikimbuy a cup of coffee and appreciate more than a socialite ambaye yu arrange. Najua unasema hizo preferences ni many and impossible. You believe kukuwa na hizo characters zote ni almost unachievable. Maybe kuna mtu anasema no wonder niko single. Nasikia kwa mind yako ukisema Richie will die single. Kitu njui ni hizo characters zote nimetanja above. Ni summary ya the features of a queen I already have. Nampenda sana na what she has nobody else can have. Richie the poet. Thank you.